afuna ukuyabela abantu indaba engakwazi, kodwa yena igubhu nensimbi bekazishaya.
Mbale mbale. Ish. Alright.
Oh,